wanna be my wifey, go to she SIG. She wanna go public, tell her keep it private. Dala ngimdlele makhoneni, mina naye sahlangane foezi. Mangihlangana naye ngamshange honesty, uthanga mangali makangibona nginemedi. Thanda ukuthi uhlonipha nomuntu wami, uyangichaza ngoba indawo yakhe naye uyayazi. Ukuthanda abafazi ithi ma-DNA, but amadoda izinja esibelong esibisi. Shorty akusi type yama-Q&A, uyangilalela she considers what I say. Zokubambela until you get a boyfriend, ngiyakubona uyajabula so uyamoyize. Amadoda ayashoda, mina umkhonto ngiyawuphosa. Uthando luningi mina ngaku-hotspotter. She wanna be my wifey, go to she SIG. She wanna go public, tell her keep it private. Dala ngimdlele makhoneni, mina naye sahlangane foezi. Mangihlangana naye ngamshange honesty, uthanga mangali makangibona nginemedi. Thanda ukuthi uhlonipha nomuntu wami, uyangichaza ngoba indawo yakhe naye uyayazi.